Download zambianmusic.com.
Yeah, Balule zilinde linde. Nowadays in my country rakiti. Chains on back. Chikondi ndindala. Vama love ndi kulimba. Nowadays in my country rakiti. Country rakiti oh baby. Chikondi ndi magwacha. Vama love ndi kulimba. Nowadays in my country rakiti. Country rakiti oh baby. Chikondi, Chikondi. Nowadays in my konti rakiti, konti rakiti, oh baby. Chikondi, Chikondi. Hey, nowadays in my konti rakiti, oh baby. Siku wano zinga kufokese ndabisa mtima ndi wobonga pweteke chikondi choera ndi machifuna kwa mandi mapeza chakuda ndi mafuna nkaza nga ndi kondesese chipenge banja ndika muvalike mpete chikondi chakuti satana anza tundi banja sanga konjese hey, koma ai ai sizi makara choncho hey, kapena ndi kutsowa mwai ndingo peza nsato ndi mibobo yeah. Wati yamba nali kuti ya kufuna benzi wati wiri na ya kuti ya kufuna renji wati tatu anata wati ndifula machenji ne mwana wa mwana bale ndivuti kirenji Chikondi, Chikondi. Nowadays ndi ma konti rakiti oh baby Chikondi, Chikondi. Nowadays ndi ma konti rakiti Rakiti, oh baby. Anyamara kunamitsa magero, magero na okapita mvivero. Kodi ndikupita kuti kulibe ali jeni with me. Loving you baby commitment. Chikonde chatu chinga kale different. Ndika kupereke kumakoro akati dalise agogo hey. Nifuna love yako sifuna chuma chako. Ndipasebe pure love. Chikondi chizakala ndi mpamvu oh. Nifuna love yako sifuna chuma chako. Ndipasebe pure love. Chikondi chizakala ndi mpamvu oh. Chikondi, Chikondi. Nowadays ndi ma konti rakiti oh baby. Chikondi, Chikondi. Hey, nowadays ndi ma konti rakiti oh baby. Chikondi ndindala, vama love ndi kulimba. Nowadays ndi ma konti rakiti oh baby. Hey. Chikondi ndi makwacha, vama love ndi kulimba. Nowadays ndi ma konti rakiti oh baby.
Download zambianmusic.com.
Chenzo mbale. Hey.